Kun Sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Kabajamtoota, dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya akkam ooltan. Guyyaan irraa kibxataan kololeessa 25 bara 2022 Itoophiyaatti immoo kololeessa 15 kan isin keessummeessu aan Nugusu Taammireeti. Qophiilee adda addaa qabannee dhiyaanneerraa Gambeellaatti lolaa hamaa mudatee jiru akkasumas wal dhabdeen kaaba Itoophiyaa keessatti namoota hedduu galaafatee jiru. Jireenya daran hammeessaa jiru furuu fi mariin araaraa gamtaa Afrikaan hoogganamu mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti har'a biyya Afrikaa kibbaa keessatti jalqabamu gamtaan Afrikaa ifa godheera. Kanneenii fi kan biroo kaleessas kan dabarsine qophii addaa har'a itti daballees ni dhiyeessina. Amma oduu addunyaatu dursa tujube hora.
Attam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Gamtaa Afrikaan kan hoogganamu mariin araaraa mootummaa federaalaa Itoophiyaaf TPLF Afrikaa kibbaa keessatti mariin jalqabamuusaa beeksisanii jiran. Dura ta'an koomishina gamtaa Afrikaa Musaa Faakii mootummaa federaalaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti yeroo jalqabaatiif Afrikaa kibbaa keessatti mariin jalqabamuusaa beeksisanii jiran. Mariin Afrikaa kibbaa keessatti har'a jalqabame kun gareeleen lameen wal waraanaa jiran akka rakkoo Tigraay keessaa karaa nagaa furan kan gargaaru qaama deemsa araara gamtaa Afrikaan hoogganamuuti. Mariin kun araarteessummaa bakka bu'aa gamtaa Afrikaa olaanaa Olusegun Obasanjoo, Pirezidaantii Keeniyaa duraanii Uhuru Keeniyaattaaf itti aantuu Afrikaa kibbaa duraanii Dr. Fumuzile Miyaamboo Inguukaatiin geggeessama jedha ibsi gamtaa Afrikaa irraa bahe kun. Kaaba Itoophiyaa keessaa namoota hedduu kan galaafate dhiiga kan dhangalaasiseef beelaaf kasaaxileef walitti bu'iinsa haalaawwan hedduu daran hammeessu furuuf mariin araaraa gamtaa Afrikaan durfamu kun ni jalqabama jechuudhaan dubbii ministeerri dhimma alaa Ned Price wixata kaleessatu ta'uuf ibsa kennaniiru. Pritooriyaatti kan geggeessamu mariin araaraa kun hanga onkoloolessa 30 kan turu ta'u dubbiimaan pirezidaantii Afrikaa kibbaa ibsanii jiran. Keet Baarleet Johaansberg irraa akka gabaasetti walga'iin sun hanga yoonaa miidiyaaf banaan taane. Itti gaafatamtuun pirasii Waayit Haawus Jiyaan Piyeer kibxata gaazexeessotaaf ibsa kennaniin Afrikaan kibbaa marii kana qindeessuu ishee galateeffataniiru. Jiyaan Piyeeriif Pirayis lamaanuu Yuunaayitid Isteetsi bakka bu'aa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoof miseensota gumii gamtaa Afrikaa itti aanaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa duraanii Miyaamboo Inguukaatiif pirezidaantii Keeniyaa duraanii Uhuru Keeniyaattaan marii araaraa sana deeggaruuf qophii ta'uu isaanii irra deebi'uun mirkaneessaniiru. Waashingtan waraansi sun hatattamaan akka dhaabatu deeggarsi adda hin cinne lammiiwwan Itoophiyaa rakkoo keessa jiran akka dhaqqabu dhiibtaa mirga namaatti dabalaaf dararaa ittisuu akkasumas waraanni Eertiraa kaaba Itoophiyaa gadhiisee akka ba'u gaafataniiru. Afrikaa kibbaatti marii gaggeessame ilaalchisuun gamlameen irraa ibsi kennameen jiru. Mariin sun ennaa waraanni Itoophiyaa magaalaalee Tigraay hedduu to'atee jirutti gaggeessamuuf jira. Dura ta'an TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el garuu weerartoota Itoophiyaaf Eertiraa ni injifanna jechuun dubbataniiru. Gama biraan miseensa hariiroo alaa sanatii Yuunaayitid Isteetsi Jeemrish dabalee sanatoroonni Yuunaayitid Isteetsi mootummaan Itoophiyaa marii araaraa Afrikaa kibbaa irratti hirmaachuuf murteessuu isaa simatanii waraansi akka dhaabbatuuf gargaarsa namoomaaf daandiin akka isaa qabu gaafataniiru. Magaalaa Jiiboo gama kaabaatti taleellaa raawwatameen yoo xiqqaate loltoonni Burkinaa Faasoo 10 du'uu isaaniif kanneen 50 ta'an madaa'uun gabaasamee jira. Haleellaan shoor keessumaa baatiree 3 uggura jihaadaa jala kan jiru magaalaa Jiiboo keessatti kan argamu murna waraanaa 10ffaa haleeluusaa waraanni beeksisee jira. Lakkoofsa namoota du'anii kan duraan beeksifameen yoo xiqqaate loltoonni 10 lola keessatti yoo du'an kanneen 50 ta'an immoo wal'aansa argataa jiran. Gama diinaatiin duula qulqulleessuu geggeessameen reeffi shoror keessotaa 18 argamuun ibsamee jira. Uummati Jiiboo 30,000 heedamu erga weerarri jihaadaa riqicha dhoosuudhaan daandii gurguddaa to'atanii booda sochiinsaa addaan citee jira. Aleellaan sun guyyoota 4 booda fonqolcha mootummaa Burkinaa Faasoo keessatti geggeessame kan hoogganaa waraanaa dargaggeessa ta'e Ibrahim Traoreen hoogganamu gargaaree jira. Biyyattii Afrikaa dhihaa kana keessatti Baatiree 8 keessatti fonqolchi mootummaa yeroo lammataaf geggeessame. Hidatto nigare al shabab hotel magala andara galana kismayo ergawera nani guyato kuboda la kubsina mota duani gara kutato koto guddacho angawani somalia beksisani jiru. Kanen duan kesa lulto nila majiracho angawani dubbataniru. Namoni kutani ultaan madani gara hospitalana nutige samani jiru jara gabasi Ahmed Muhammad Makrishora erge. Hotela tawakkalera tuwera rira watamekun halela hama gudda baati kana somalia kesa tira watameyotaw kunis somalia walta kesa garen al shabab orana somalia bijyore saf michota sa gare milishotara talela rawat isalam matati jalka babati onkolole sara magala baledwin kesa talela bombi rawaten yotik atena moni digdamata andu aniru udungal gara kanaf kam kanum
Odo dunia tiv tujuh enggal tefana amagara gabasali hafaniti cina.
Dawat total agi satu tagenya segala Amerika segan tafan romo gelgara ke sasala ma walakajil kebaga sasaditi teso kenya satelai titio sat kana magadira tunwarga chudandesu VOA Ethiopia channel yokan NSS itio sat virtual channel 57 degrees istirati lakob sadaka sistemi virtual channel ammo dawat total agi satu Ethiopia ertrav jebutitif kumajaf ibalamaf sodoma kasumaliatif kumajaf ibalamaf sodomitok Kakeniatif kumajaf ibalama sodomilam, ordoftota VOA 24 yukan VOA digdeme afurif, kumajaf ibalama sodomisadi, akasmas dawatota VOA TV yukan TVMC duwajaf, kumajaf ibalama digdemisagal. Kanamales marsariti kenya VOA afanoromov, fula one media wa summa kenya ka Facebooki, Twitteri, Instagrami, Youtubei ratun warga chudandesu. VOA
Nano Gambela Kisati, Bala Lola, Torban Kanakesa, Mudatin, La Kosina Motekesa, and Rabukani, Kumaturbatami, Shanin, all go, Motuman and Chabek Seram. Tigataman Wajira Hogaza Sodavala, Nano Gambela, Gatbel Moon, Romney Chimal in Gaderobe, Kalati Laman, Lola Chima Umusatin, Anulesa did, Gunali Lamakesati, Argaman Kesati, Huati, Gudda Gesejaran, Nakur Malka, Ambura, Devalatakabam.
Bati agaknya rajal kami angga onkologis sebab kuma lemah kurasan itu roba turih hodofun balalola umumin namusni kuma ibatu kuf kuma sedih tamisani ultan keisani ra bukasamu kawasi sa kelis sebasin beksejra nanu gambilla anulikur alamakisat namuota bukasaman kanamale namusni kuma turba tamisa gali ultanis akasuma rakko balalola angkun hodofsisin kubatin irragi rajacum beksejra wajulik indesta kun yeram makan bukatusni hal rakisa keisajuruja cuni sebsejra bukatusni banembar Notafit, Ablefaya Kisset, Akasumas Baki Kisset, Targamuja Chunifsa, Bukasusni Kunne, Hankinayata, Isamuda Tijara Barara Mudaf, Balaf, Hidota Mukanya, Chajuruja Chun, Gavasa Kanaratera Mijra, Nanugam Billa Kisset, Bainan, Kanomisham, Bokolo Devalate, Midan, Ibn Tatur Batami Lamaul, Huati, Lolankun Kakasisin, Manchej Raja, Gavasni Kun, Wajrich, Lon Anna Nidavalate, Bela Dutni, Ibn Tasad Deti Ultan, Nanugam Billa Kisset, Duani Rujachun, Bexejra, Buralim Soma, Kanin, Akabishani Retti, Huatin Gudaga Kau Bexejra, Anulekur Ankisetti, Buralim Soma Bishani, Ibasagal Tankisa, Kanin Ibelam after Batama Ultan, Manchani, Supamuka Ujachun, Gavasa Kanarat Era Major, Ablain Faya, Turbatami Turbatanile, Tajajalan Alatofi, Iram Makan, Jratutaf, Bukatot, Ibe, Hankinakul Kulinafi, Abamu Kulkulina Bishanin, Welkawatun Ufuf, Isan Sat Ludan Dajachudan, Yardo Kakawus, Wajrich Vixejra. Manim Bernota, Serkato Kofa, Serkalamafa, Ibadokos, Domishani Ultan, Sababalalula Kanan, Kamanchan, Tau if Sudan, Diamond Kumashan Temija Ultan, Bernotan Alla, Tasis Herajara, Gavasnikun, Rako, Balalula Kun, Fide, Tendamachudaf, Motumaf, Dabling, Tolol, Tutagaragara, Gergasa Tai Sajra Tanile, Watika Kamin, Wilbrek Abemim Wilalum, Devin Kinajran, Kawal Medal, Vitija Churan, Bex Hejra, Wajrik and Desakun. Ana lari ke sejarah cukan dubbatan, obo flipal, balalula kanan, batia gaya beredar bebuk asamani, erga bufata kubat tuta turani imboda, gerana noisanit debu dubbatan ijuru.
Flipal balalo ሪከመለ ከዛ ተፈናቀየ ነበርውና
ፊሊፕ ባሊንጀዳም ገንደጌ ተራቡከን ቱረ ይጆሌ ሰደይ ከበደ አመገሩ እርገን ገረመን አትደቤ ቱርባንቶ ኮታ ይጅራ ገርገር ሰነርገደ ሞቱማ እንዳኩ ኪሎ ደደሚሽን ሶላሪ ሳሙና ፊሳ ፓነሰር ያርገደራ አመዋንዲ ቤምቡሳ ባየቱፊ ወርፈያ ቆራኖ ታይሱ ጀልቀብን ይጅሩ ከነስ ዱላኑ ጅቻጅሩ
ኦጌሲ ዋጅረ ሆገንሰ ሶዳበላ አናላሬ ኦቦ ቴኩኒድ አለጅሮ ከስቲፍሱ
ካሰንሲ አምኖ ታምሳሚስ አትርጂ ተመለጣል ወንዲ ወንዶ ጆቺ አምኖ ተው
ነሞተቂሳን ይራቡቃኒ ቱራን ኩመድደሚ ሰገሊፊ ድበሰግሊሽን ተሚሽን ኬሳ ካነን ኩመፑደንታ አንዴቬኒ ጅሩ ኢሮኒ ኩመሰዲብ ድብሽኒፊ ዱበርቶኒ ኩመጃብ ድብሽን ወልማገለቲ ዴቬኒ ጅሩ ገርጋር ስናናው አይሳንጅራ ተንገይጅራ ገርጋር ሲሳምብራ ገይሲ ከኛታፊ ኛተን ተይኒቲ
ኢንዲሳን ዱርሰኔ ከከቺሱ ዋጅረ ሆገን ሰበላ ሱዳን አኑ ጋምቢላ ኦቦ ሰይፉ ወልዴ ገመይሳኒቲ ቡቃቱትኒ ገረቀይሳኒት ዴቢያ ጅሩጀቹን ይፍሩ ነሞተ ገረቀይሳኒት ዴቢያን ለኮፍሳኔ ነይሬ
የዳታ ማህየዝ ያክል ተመለሱ ምን ያክል አለ የሚለውን ምክንያቱም አብዛኛው መጀመራም በትምህርት ቤት
ረጋ ነሞተ ሜቀቱ ዴቤ ነሞተ ሜቀቱ አፍሪካን ጅሩ አማፊን ቀቡ ነሞኔዱን መንንበር ነው ታራ አከሱመስ በከኬሳ ደብለተስ ፍረብረከን እንቱራን ዋንጅረኔፊ ረጋይሳኔ አርካ ይንቀብኑ አመሉላን አበተ ጅቹኒ ውባቲ ንፍዱ አበተ ራጅቹምቲ ይሩሉላን ጅራቱ በለዱን ንዱኩብሰቱ ነሞን ንዱኩብሰቱ ቡሳ ገረካሳፊ ዋንተን ብሮስ ንጅሩ ዋንቲን ጅራታን ኦሚሽኒሳኒ በለዶኒ ዋሚ ደመኔፊ ውባቲን ከቀቡ ሰልፋሚቲ ዴቢያኒ ሩጅቹን ረኮንኩን ሰልፈቴራ ጅቹስሚቲ
ኦቦሰይፉን ለሞተ ሰባባላሉላቲን ቡቃ ሰመን ቀይሳኒት ዴብሱን ዴብሰኒ ዳቡዳፍ ከሮሪ ደንዴሲ ሱቆጳ ጅራጀቹን ሲብሰኒ ጅሩ ሞቱማና ኑ ጋምቤላ በላሉላ ኡመሜ ጅራቶ ተጋምቤላ ከይሳ ዲበንታ ሸንተመከንታን ረቲ ኩባቲ ከቀፍሲ ሲሰረጀቹን ሞቱማፍ ዳብሌን ቶሎልቶ ታገራገራ ረኮ ከነፍሩ ዳፍ አከጉማቹ ጋፈቹን ሳኒ ያደተማ ዳበተ ሞቱ ሞተ ገምቶ መኒት ዋጅልቅ እንደይሳ ኢሞተ ገርጋርሳነ ሙማ ገባሰ ከናንድሮባሲን ኢትዮጵያ በከይወን ገራገራ ከይሰት ሰበባ በላሉላ ኡመሙ ደንደውን ኡመትኒ ሚሊዮን ተኮፍ ኩመድ ኢበተርባ ኦል ረኮዳፍ ሳጥ ለሙደንደው ጀቹዳን ከነን ኬሳት ኩመድ ኢባፍሪዮል ከንታነሞ ያዶ ቀይሳኒ ራቡቃ ሰሙዳፍ ከነን ሳጥ ለመንጀቹን እትደበሉን ኢሱኒሳኒ ያደተማ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ኦቂ ለበታ ቢል ለበታ ድሞት ድርገጎ ተወረፈውለ ራባ ከስመሲ ለበተላለ ተነጥ ይፈቹደን ቅንዳይስኒ ይያስ ፈሩምሰ ሐዋሱማ ሲያስ ዲነግዴ አርቲ ፈያ መተድረን ዝቀምን እንጅራ ቆቢል ለበታ ያደከ ሰነን አገፈቶ ተለውከ ሰቀባታ አከርማተን ሲነፈ ጅማተ ጅማት ኩኪለ ባታ ቢያፋን ሙከይ
ከመጀመቶታ ሆርዶቶ ተኬኛ አመሞገረ ካባ ኢትዮጵያ ትጨኔ ሃላ ኮፒ አራራ አፍሪካ ኪባቲ ገግፈማ ጅሩረቲ ጥንጠለቀምና ገረስጨነ ማን ፌደራል ኢትዮጵያ ፊ አዴ ቢልስማው መተ ትግራይ ወልአቢንዘ ሳንግ ዱጅሩ ከራ ነጋዳን ሂኩዳፍ አፍሪካ ኪባኪ ዘቲ ማሪ ታኒጅሩ ማሪን ኩን ካን ኮፓይ ገምታ አፍሪካ ቲንተውሲ ቢዮኒ ፊ ጃርሚያሊን ሐዋስ አዱኛ ዲማከነት ጭቸኒ ሁጅቻ ጅሩ ዲማ ማሪ አራራ ከነላችሴ በፍቃዱ ምሮዳ ሚኒስ ዩኒቨርሲቲ ፊንፊኔቲ በሲዛ ፈላሰማ ከንትረኒ ፊ አማ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ኬስ ተከንጅራተን ሀዩ ፈላሳ ሲያሳ ፈላሰማ ሲያሳ ዶክተር አለማዮ ብሩወሊን መሪታ ሲጅራ ኢታኔ ዲያታ
ኢጆወን መሪ ዶክተር አለማዮ ወሊን ታሲብ ንኬሳ እንኒቶኮፊ እንኒጀልቀባም ጋሬዋን ሁንዳፉ ዋኤ በርባችሱማ መሪ ከናቲ ዶክተር አለማዮን ከነጀል
በርባችስ ማንሳ ጋፊ ማልቀውሚቲ ነጋኒ በርባችስ አብየባፌ ኤቡኬሰቲ ወነጋተ ኤምቢዩ ጉደቱ ወነጋተ ኤቀሞቱ ማንለ ተስገቢ ኤምቢዩ ሻ ቡሹ ደንደሁ ሞቱን አማን አማ ኩኒ ዛራ ዋንቴቪ ፈተመርገቴ ተስገቢ ጉረቴ ቢየ ቡሹ ከንደንደው አራሪዮ ጅራቴ ወራዚዮ ኢቤታ kana fedi sani tijere na yada garu kun iba biya jidaran ufemale fedi wayane sata u fedi motuma itiopatin hindu ne akan hubu akko huwa nuti ya rod era af iban kara gamab gamana jira chature
lima walitti bu'iinsa kanarratti biyyoottan alaa yookaan hawaasni addunyaa itti dhimmate itti dhama'aa jira. Maaliif xiyyeeffannaa guddaa itti kennamuun barbaachise?
Fedhiin intarestiin biyyoota kana keessa hin jira kun beekamaadha. Maaliif Itoophiyaan yeroo dheeraa fi ansheenni firooma warra weestii kana duukaa qabdu waggaa dhibboota baay'eedhaaf kan deemedha. Gaafa Afrikaa kana keessatti biyya calaqqisu, biyya humna qabdu, biyya naannoo ishee ajajju, biyya deeggartu warra weessii taateeti jiraachaa turteetti. Isaaniif ulee taateeti jiraachaa turteetti. Keessumaa zabana teeroristii kana keessatti Itoophiyaan Horn of Afrikaatti warra teeroristii jedhaman shabaaba faatiinii naannoo Somaalee kanatti, naannoo Yemen kanatti akka malee keessatti qooda fudhattee namoota ishee du'aaf saaxilte fedhii mootummaa Ameerikaa haa ta'u kan Awurooppaa eegsisaa turteetti. Ammoo karaa kaanis humanitarian concerns qabu jarri kun uummata guddatee human rights irratti stability addunyaa irratti responsibility qabna ani warra yaadanidha. Amma uummata bicuu uummata Itoophiyaa bulchaa ture tokkotu uummata bicuutu jireenyaaf dhabumsa hedduu jira. Kuni gara genocide'itti dhaquu danda'a jedhanii waan sodaataniifi ammas utuu isaan ta'anii ilaalanii Rwaandaan lammataa dhalachuu isaaf hin qabu kan jedhurraa inni irratti bobba'u jedhee yaadame.
Ijoowwan dubbii gareewwan lamman qabatanii dhiyaachuu danda'an yookiin itti cichan maalfaa ta'uu danda'u?
Fedhii isaan lamaanii haa ilaallu jenne fedhii isaanii reelii waliin argatu fedhiin isaanii hundumtuu ekstiriimii jechuu kan jedhee mootummaan Itoophiyaa wayyaaneen qawwee isaa lafa kaa'ee mootummaa Itoophiyaa ta'uusaa beekee gaaffii siyaasaa qabu hundumaa ofirraa harka gatee nagaadhaan akkamitti akka jiraatan irratti yoo dubbatanii isa sana nagaa sana laachuudhaaf lubbuu isaaniif amnestii laachuudhaaf hin dandeenya kan jedhu akkasiidhaan isaan dubbatanii mootummaan Itoophiyaa. Warri wayyaanis immoo mootummaa isaan kan isaan gaafatanii teritoriin Tigraay inni durii inni waraansi kun tun alasiin dura kan jiru sun akka jirutti nuuf beekamuusaaf qaba. TPLF mootummaa Tigraay ta'uusaa fedhii uummata Oromoo tajaajilu kan ta'uusaa the only representative akka ta'e nuufaa beekamu. Fedhii uummata Tigraay. Sekiyuritii uummata Tigraayidhaaf nu gaaraantiin kun nuuf beekamuusaaf qaba. Waraansa kana keessa kan galee kan akka humnaa EPLF. Kun sovereignty biyya sanaa kan tuqu ta'uu qofaa osoo hin taane diinummaa uummata Tigraay fi Eertiraa hedduutti uume balaa guddaa akka uummata Tigraay irratti hanga waan gorsisee fi kun kondishinii tokko malee kana keessa bahutu isaaniif qaba kan jedhu gaaffii akkasii cimaa isaan walirratti gaafatanii jira. Isa akkasii kanarratti walii galuun baay'ee ulfaataadha. Dura kana utuu kana biraan gahin walirratti amantaa. Araarri kun riilii araara haqa fidu lamaanuu suutuusaan akka isaan walii galan kan godhu ta'uusaadhaaf tarkaanfiidhaan adeemamuusaaf qaba jedhanii warri yaadanii warra akka EU jechaadha. Gaaffinni duraan isaan gaafatan hostility session kan jedhan yookiinis immoo ceasefire jechaan qawween dhuka'uu dhaabbachuu akka diinaatti wal balaaleffachuu. Propagaandaa walirratti oofuu dhaabuu humni biyya diidaa inni akka EPLF jiraachuun sun immediately akka humna sadaffaatti biyya tokko keessa galee waraansa oofuu waan isaatti hin jirreef biyyatti galuu kan jedhamanii sanarratti dabalatee immoo transitional security agreement kan jedhamu yookiinis immoo gara arara sakanitti hiika sa hunde qabu rakkoo hunde sana hiikuudhaaf kan nama geessisu transitional security agreement tokko jiraachuusaaf qaba. Jechaan amma sanaatti nagaa walitti bu'umsa akka hin dhumne nagaan eegu humni tokko manaalbaatitti seenuusaaf qaba. Anakka United Nations security force tokko jechaa yookiinis immoo an EU's ta'uu danda'a, Africa Union's ta'uu danda'a.
Walgayii kanarra waa lamatu eegamuu danda'a. Walii galteedhaan xumuruudhaa fi walii galtee malee addaan bahu. Dhimma kana ilaalchisee waa'ee ittuu ta'ee wayyaa jedhu irratti Dr. Alamaayyoon yaada xumuraa qabu.
Araarri hogguu jedhamu kompiroomaayiziidha. Kompiroomaayiziin kan laatanii kan fudhatanidha. Tokkummaa biyyaa tiksituun gam tokko qofaa yoo ta'e biyyi sun biyya ta'uu hin dandeessu. Hundumtuu tiksituu ta'uu isaaf qaba. Kanaaf hogguun kana ilaalu kan nama baasu qawweetu hin ta'in waliin dubbachuudha kan jedhu.
Doktor Alamaayyoo, maqaa hordoftoota keenyaatiin ni galateeffanna.
Kabajamtoota hordoftoota keenya sa'aatii dhumetti jijjiirama qophii waan goonee fi irra deebiidhaan sagantaa tokkoon sin hafeera. Godina Shawaa Lixaa aanaalee adda addaa keessa dhabamuu nageenyaatiin kanneen mana ofiirra buqqa'an barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammaffaa barachuudhaaf carraa dhaban dhimma nageenyaa barnoota isaanii irratti dhiibbaa qabaachuu dubbatu. Waa'een maatiilee bakkeewwan rakkoo nageenyaa qaban keessatti hafanii kan isaan yaaddessu ta'uu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Amboo barattoota bara kana keessa simate 2,800 keessa 230 kanneen ta'an barattoota sababa rakkoo nageenyaati mana ofiirraa buqqa'an ta'uu himee jira. Naakoor Markaa kaleessa kana gabaasee ture. Har'a irra deebiinis dhageessisna.
Godina Shawaa Lixaa aanolii garaagaraa keessaa barattoonni tokko tokko sababa dhabamu nageenyaan walqabatee qe'ee isaanii irraa buqqaasamanii yeroo ammaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Amboo keessatti carraa barnoota argatan nagaan dhabamuun barnoota isaanii irratti rakkoo garaagaraa uumuu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Barattoonni kunneen waan nageenya isaaniif yaaddoo qabaniif maqaan isaanii akka geeddaramu gaafatanii maqaan isaanii geeddaramee eenyummaan isaanii adda ba'ee akka hin mul'anneef waan sagalee Ameerikaa gaafataniif akka hin mul'anne taasifameeti kan waraabame. Barataan kutaa 11ffaa Godina Shawaa Lixaa aanaa Dirree Incinii irraa dhufe haala achitti dabarsee amma immoo gara mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Amboo ittiin dhufe ibsee jira.
Maqaan koo Jaaraa Toleeraan jedhama. Sababni nuti as dhumne ammoo sababa haala nageenya aanaa keenyatti mudachaa jirruunidha. Yeroo achi turretti jechaadha haala barbaachisuu irratti rakkoo nageenyaa dhiibbaa guddaa geessaa tureera jechuudha. Kunis jechuun qaamni tokko yeroo barnoota baratinaa jedhuunii dhaga'ama sanaan irraa kakka'e maatiin keenya baadiyyaadha sababii ta'eef haala nageenyaa sodaachuu irraa mana barnootaa irraa illee ni dhorkaa turan jechuudha. Yeroo achi geenyee mana barnootaattis barnootaaf eegallu jechuudha sababuma dhukaasa. Dhukaasa meeshaa garaagaraatiin jechaadha. Barnoota addaan kunneen galaa turre. Carraa kana argannee immoo gara mana barnootaa qophaa'ee Ambootti yeroo dhumnetti haala baruu barsiisuu haala gaariidhaan hordofaa kan jirudha. Asitti immoo haalli sun hundumtuu jijjiiramee laabiraatooriin jira, mana ittiin jira, iddoo garaagaraatti fayyadamaa jira jechuudha.
Barattuun kutaa 11ffaa Sheembroos godinuma kana aanaa Jibaat keessa rakkoo nageenyaan gara magaalaa Amboo dhufuu ishee dubbatti.
Maqaan koo Leenjiin jedhama. Haalli barnoota ittiin barachaa turre haala rakkisaa waan ta'eef gatii qabxii keenya irrattis immoo baay'ee waan dhiibbaa fideef kanaaf jecha haala nageenyaatiif jecha mana barumsaa kanatti.
Barataan biraa aanaa ilfataa irraa dhufuu isaa ibsullee waan itti dabalu qaba.
Kan inni dhufe aanaa ilfataa. Sababni dhufeef immoo rakkoo nageenyaatiif akkuma beekamu biyyi keenya yeroo ammaa kana rakkoo nageenyaa akka waliigalaatti Oromiyaa guutuurratti baay'ee ulfaatee jira. Maaliif barumsa edda waggaan asiitii omaa mana barumsa hordoffii hin qabne turre. Baratu amma kutaa 11dha. Kutaa 11 fi 12 kana seeraan hordofeen inni duraallee egaa rakkoo adda addaatiin wanni ta'e too jedheetan as kutaa 11 fi 12 kana seeraan baradhalee dhufe.
Barattoonni kunneen ammallee yoo ta'e haalli nageenyaa bakkeewwan keessaa dhufanitti akka hin fooyyuufne ibsuudhaan dhiibbaa isaan irra gahee yommuu dubbatan.
Fulbaanaa jechuudha 2014 irraa jalqabne jechuudha. Amma ammaatti haalli nageenyaa sun jeeqamaatuma tuffaa jira jechuudha. Dhiibbaan nurraan geessisa jechuudha karaa qabxii irratti jechuudha. Amma fakkeenyaaf fiziksi sagaltama keesan fide yon karor fade tare sababa nagenya kanati sokofa kwachun dandenye lamafamo sirite yoro barsisan nu kenne barsisun dandenye sababa misalum nagenya tifi kanafi kaptin kenya baaye baaye gadbu ature chuda ala nagenya matin kenya rajirani iyaddoftu gafetefi iyaddna sababa nisa kanisan nu ergan matina chi gala kanu ergan juru chuwanya nu chada isani ala nagenya juru konkolata ndemo tae yergun danda sababi kana taefi ala nagenya mati kenya tifi sille gudda yadda jira chuda nu
hay matin ko sadurra jiranara de mani ala nagenya tifi chaba kanin juru amma ju ma biyetin de bene sababa kana biye kana ikeya
rakkon kun yo akafrom barbadame wangu damu qabajadan barattos ni kunnen yadagame isani kani juro
kanni lamajira chuda kamotumas tae kani date socewe chat kamatin sulamani karana gat sodfani mariatani furmani ni buaje detani yada chuda kana mafokoti o kan gara mariti to de me rataade ali na genya sun to ko kabana barbi to nille achi tafani barno rasani to budan do je de ya
kanni le lashu wali mariate ali na genya sirrese wajin injrachu kan
kinde isamana burum sadran qopayna jedame wa mature amammo sirkalam mafambo jedamun gedrame obbo seifu gaddisa barakana ke sabaratto tasawara kone genyan buqqa samani menawurum sakana ke setti cerlaban nota kinneni filajse ni dubbetu
barakana karora qabanne jirun baratton kumala mafi ibbesedeti fi jatan yetorba simanne jirra amalle ani galma jiran jiru sankana ke saga baratonni rakko addadatin buqqani as kufani baratcha jirani baratota ibala mafi sodomi tokkoda baratonni kun nanno sanat baratchuwan dandeenye gara asitti godanani dufo magalatti bakkisan fan bakka addadara tante san kunmo magala kana keset mannen barnota undarret rapsamani jiru yetisti manne barum sasane halam baratcha jiru echod
baratotni kunnen ankina meisha barnota male akabarnota isanitti fufani tattafi tasajir rajad anirattile obbo seifun yomutrebelen
daru wankena meshale teso facility barbachisu manni barumsaun di walqita gutun qabu do kenya ammi tokolle garin jirat ismalle kitamne hankena jira kitamne hankena qabmo olla manni barumsa jirura do hankena qabu sido dan baratto takana akakqabe tin baratangona warranu bira jirumo do bira hankena qaban isan munu bira furatani akabaratan walum jalla dabarsine jollen kun akacharra barno targaste ala garin baratte garafun rat egerebiya katatuf gumaacha jirranuti si
biro barnota orumiyarra ibsa dabalata dimma kanarra targachuudaf yalin tasifne milkofne hato male kanandra biro barnota orumiya sababa dabamuna gaf honge wujju walqabate baradarbe kumala mafqudaf urkeessa baratoota miliyoona kudani olkeessa kanneen ibbanta jaatan barnota isaani urdofu dabu isaani beeksetore gabratin jarmayan mutumuta gamtomani lagad eenya basen baratoos ni miliyoona sadi ol etiopiya ke settergamen sababa dabamuna ga honge balalulan walqabate barrosan alatawisani bixunisas akasumaniyad tama sagal amerikaf nakur malka
opin faya torban torbanit kamisadesin dukubota daddabro sadarkana notiste sadarka dunya tawasale midan kanena ka covid 19 hiv afc busati dukubota somba yokan dukubota birorat ogeji fayad bisna gaba sale bahanis nidesin sababale sanittin namakaban walansa fayya ofurra tisasani kanena ka jijira amalat hale jirenya ratille nimaryanna gafile sembra ufanifis akoge yin faya debi kennan tasidna kamisa kamis nur do funda gatina
ega sagale amerika saganta afan romora kopinarra kindai kana fakata ture tamsa sakenya hunduma fulawan media wasuma kenya facebook twitter instagram kasumasi youtube irra argachu dandesani marsariti kenya rasbi afan romo.com yo jetani argatu lalan saganta kana namo dandi ogesu bulala video la tera mante kasumasi tamsa samasariti media wasuma kan kindeste sininga onte fit jirtu moti bisigameti kitana kana video kenya satai sarafara annu gusuta amreti Kopi Brazil bor wal tribuna nagat nu bula naga ke sana baayatu